wewe. Na chashilia hapa na chali tunomboleza. Wala big brother, appetizer, wapi sponsor. Wala fuzisangu kesho ya Mungu tupatane Makomboani, sindio? Kesho ya Mungu Makomboani pale vile. Kaloleni.